sukaɓe ceyɓe beltiɓe betanaɓe en paami wiide wattu yewtere meɗon no mbiyan yewtere moɗon musidio tamani joani on yettike hannde Mamadou Sama Seku mbiɗa wondi e Ousmane Niali Boude har yake jom waare hono mbaɗɗa?
Eyyi mbiɗa selli Samba Seku, alhamdulillah.
Julle on e hono laati?
Aya eɗen goni hen
ɗo mbiyana holle mawuri
amina ya
eyyi jottude kewɗe
amina
ala jaabu dow gaɗani bisimilla ko jogonoɗami hannde ne
aya an jaata wi julde nde ko woodi fof haala muɗum haalete nahono yambereji hono ɗi goori ley gueɗe ndi dabareji heɗi laamu o wondi e fiide fa sukaɓe keeɓa ndenago e jalna e région ngaji ɗi dow kuyam heɗan sukaɓe godini e kabaru dow yambere nde timminira haaro jalɗo ne wowri kaalen haala premiére ligue
haranke joom waare mbiyan wattu iidi e mbiyan korkal gonɗe muɗum rewɓe ɓe fof sallahu gaari mabɓe yaltan hannde salon ŋaji mbiyan e atelier ŋaji kadle kañum salon ŋaji gaariɗi fof ana kewi jama na hono
wona noon de hikka kay jama yalta e sanne
yode
no wori le o wattu gon e joni rafi cellal ana wodi himɓe ɗon e rewɓe jaayi moore waddana yaade ñowodi kadle muɓen ko hanti ɗum woni ko taykitiɗen do faccitan Oumar Way Gallo
mi ƴaɓɓiri fur jamar nder wonti e woyta de wiide client ŋaɓe heɓaka ko laati sababu muɗum tiɗalaji kon le leydi ndi fa yettoyo ko keeri leydi ndi udda battu ñaw coronavirus
rowani so waɗannoɓe hewɓe ana goodi ka hikka yimɓe ngala saabi laawi kerodirɗi ɗi fuu uddaɗi wakkati joni o ka e naati e julde nde ka alhaali o ko dari laawi kerodirɗi ɗi uddaɗi yimɓe moƴƴinoɓe kadle muɗum enɓe mbawali warde ko heewi e maɓɓe donki naatude saka fa moƴƴina kadle yimɓe mali ɓe joga e maɓɓe fuu jogi ɓe bawɗe moƴƴini kadle muɗum e wakkati yogaɓe du ana jogui tiɗalaji e majjun saka haalama en lewru
korkana
noon ɗum wori banggal moroɓe du wattu joni gikke fo ɓe keddiraki
hitande hikka nde ka naabi kalisi wala miɗo jogui mache ŋaji ɗi feewi goto sodani hitande ƴaɓini ko heewi soodiɗi ñaw coronavirus o waddi tiɗal e golleji ɗi
ɓe mbi farde juldi nde yettade ɓe jeeli heɓude client ŋaɓe
hayrake joom waare so wiyama iidi leydi mari ko ɓuuri hewde yo yambereji nokkuji kewɗi hikkane miilay so non wurde
noon koye hikka kay Sembe Seku saabe ñaw coronavirus o nokkuji yambereji gatte fo ana uddi ko yaata lebbi ɗiɗi joni yimoɓe kañe horsinimɓe ɗum fo cuuɗi muɓɓen julata na ley guere ngaji anni ko len heɓini en
joni woni arande julde le leydi meɗen ndi kamɓe jimoɓe tawe nokkule mawɗeɗe fo uddama nokkule ɗo yambereji watta kanko Iba Wana omo hanno yaade stade 26 mars keɗɗenmo
mi anniyaki waɗude few hunde joni saabi mi mbawa wadde concert ŋaji saabi ñaw coronavirus o hawrintingol yimɓe hana waɗede wakkati joni o sona ɗum kam miɗen jiiɗi golleji amin ɗi puɗɗita no yawiri
kamɓe yimɓele jiɓɓe yambereji ɗi homo fano wondi e yaltinde dow hen ɗati
hitande fo julde nde ana waɗe noon gasiri ka hitande hikka nde min mbawata weltade saabi ñaw covid 19 o homo fo waɗan julde suudu mumen
farde oɗon ñaw coronavirus timmude ley leydi meɗen ndi ko heewi yambereji ɗi ka fo dariki
en jaran yewtere meɗen mini mag nde
hayreke joom waare mbiyanna yettu yo yewtere hertanade iidi korka mbiyan joni e mamen kabaru tiɗɗo goɗɗo ɗum woni kabaru circulation e ley wattu iidi ndi
Sembe Seku yawara le o ñaloma ana tiiɗi sanne ɓillidirgol nakasaraji laawi ana ɓeydo hono sukaɓe anni juldede nde julde dabareji heeɗi ɓe ɓami pati kasaraji gaɗa Hamsadou Gogo Touré darti jaabu ɗi landi dow mini maggo o
to galle amen toon julanmi mi juldan e saraɓe an kañe moraɓe an
fedde neɓnodita anaser wonde le leydi meɗen ndi holitiwide wattu joni ana wondi e yaltini dow hen ɗati faɓe kokka sukaɓe hakkillaji lobbi kay ɗiɗo golleji ɓe jogui dow hen tiɗallaji noon kanko laamiɗo ndeɗo fedde o hollitiri wiide o wi fo fota fewde e sukaɓe keɗema kanko noddirteɗo madame Diadié Sako
jaaha
e laawi ɗi fof amin pammina donnoɓe mobile aji ɓe laawi dentorɗi dokkaɗi banggal dogugol ngol ɓe jokka ɗum ɗum woni fanɗinde vitesse muɗum haɓɓude ceinture muɗum so les mobile woni kañum e waɗude casque so joomum e moto woni yara sese ɗum miɗo darde donnoɓe mobile aji kañum e moto ŋaji ɓe ɗum fati ɓama kulleje bondereje ɗe ɗu hono dorogu ŋaji
ɗeoto
fedde police ŋaɓe wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe mbiɗa tan wonde yaltinede dow hen faɓe jaafina jahol e garol jamare nde le majjon duɓe mbiɓe gondi e fiide dow hen dabareji faɓe kayba yimɓele ɓe
e ley ñalowma o fo min gaɗan lugagol faami moƴƴintina circulation o ɗum jokkan e ñalowma o fa yaade janggo muɗum miɗo darde yimɓeɓe jokka laawi dentori dokka kadi e dunnugul laawi di nen no o nyaloma hana latade tawe o malato nyaloma raabugul ngeejo o heewata
de ce virus la
haare ke jum warem jon duni kay jahanna le raison wa jamdi do sukabe holliti hono jogoraade idindi
e non jaati sembe seku e ngaran kedden hakkilaji sukabe yogabe hono be kulikoro yoro so duance e tumbuto
min jahan geren wakkati joni o nyaw covid 19 wodi min gadan ko min baye fu fami tabo lawi dentori dokkadi li min lotan juude amen far laaba min goddundiran min don gonde mu inde fijo julde de min gadiran julde nen wowirin ko min beydata hen lawi dentori dokkadi di min tagoto dum min don darda suka be dum fu tabo
harinke jom waare en biyan nafa hande bangal edindi jon andi ndulati fu dum yata tiagal nyamdu jide
ah non de te wokay na wonde nyaame de nyaloma ko de fa jokina de balle didi kay
non hono jogorta dum jama ko ne
ah jama ko jokka tamase jewma do defi ton ko samti daga nodda kan
ah bismillah e dum kay e dum kay e dum kay ta ita de futu
basi wala
e baylo pullo kay dum kay wala basi bismillah ba Mohamed Ali wonko haban en bangal mudunde
chacun
est bien fou wadori teu yoga mi don anni mo inde ko nyamete dum julde non mi mo inam brochette ngaji boso nganti hono jabbe en dublin en e ko nande mum ko wartata bangal nyandu fu mi nyaman sabi julde non mi beltot mi nyaman bu fane balde tati julde de mi defan teuuli chofe fritti ngaji mi nyaman wakkati fu so mi jari atti de nyaloma
jonne janna hewtere meden haru chambe chaldi hayrake to worem janna ele lewndu kula de fufu darna wonon batte nyaw coronavirus kono premier league fudi tan namne mila ele hakunde lewru juin ode
club ngaji no gay championnat anglais ndewri altener yabene de fuditingol yewtireji din
holtama dun entraînement wian fudi tan nenno be gadan le dou tabagul sariaji tan hakilo kala ko woni sariaji dum woni woddondirgol e ko nande mudum
non jati pide ballon de gatte dow ko be biyata week load wonno neddo fay goto yata jewoyde
en bien wattu Bundesliga fuditi takite yontere jabbinende e wattu ko wiyete 26e journée mabbe mila jabuji wonko hebaade
non jati Bayern Munich hawi Union Berlin 2-0 Cologne et Mayens ngaddi machinil DD Leverkusen hawi Werder de Brem 4-1
ele takite yontere dun ko wiyete 27e journée an haani fiede
28e journée du Sembe Seko an haani fiede le yontere de derby mawdo do na hakunde Bayern Munich e Dortmund an kaani fiede talatarnde
ha me mi wiyete do tan yewtere me hande nedde
on jaarama sukaabe jokkolbe on gadnaama duaw on dartanaama duaw Allah holle en mo wuri en julu kewde belno ka gatono koy modon hakkilo pat jeggiton tabodon geste barrière ngaji dum wonno ko waawi renudon e nyaw corona virus o yewtere meen tous o gerande jaati ana fawi handen do geste barrière